Magic's anger on the beat.
You know you're my favorite. You know you're my favorite.
Kila napokuona kwa ndoto, mwili unajawa na joto. Kila napokuona kwa ndoto, mwili unajawa na joto.
In case you don't know, umeweza moyo wangu. In case you don't know, I'm gonna love you night and day. In case you don't know, umeweza moyo wangu, baby. Hey, yeah, hey, yeah. I'm gonna love you night and day, baby.
Kila napokuona kwa ndoto, mwili unajawa na joto. Kila napokuona kwa ndoto, mwili unajawa na joto.
Step by step, step by step, to a child.
Step by step,
ni mina way.
Upendo kisema ndo kesho nitakaza na umeni jami kichwani, silali silewe wanichanganya.
Umeniweza wewe, we.
No, 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 no.
You know you're my favorite.
Kuna tai kuja kututenganisha.
You know you're my favorite.
Tai kuja kututenganisha.
You know you're my favorite.
Hakuna tai kuja kututenganisha.
I say favorite.
Hakuna tai kuja kututenganisha.
I say favorite. I say favorite.
Hakuna tai kuja
kututenganisha.
Ni mina we. Step by step by step.
To a child.
Step by step.
Ni mina we. Been away, been away.